on the records.
Barbican, Barbican, A plus figure size H, and a swagger cavi H.
Swagani bara, swagani bara, swagani bara, swagani bara. Sadini bara, sadini baba, sadini bara, sadini baba.
Namburi mtaani wanadai city girl, kadem kwa kioveve kanadai sadifa. Everywhere mtaani ni ya sadifa. Enjus wa kioheve wanasonga sadifa. DJ kwenye deka na mixa sadifa. Te, mapenzi ya meni pa kisogo. Gotana na kisura kiara. Saifrani upande wa kiruara. Nikadai nataka magwarana. Kisha tukamalizia Kongo, rogo, tot, dogo.
Barbican, Barbican, A plus figure size H, ana swaga kavi H.
Swaga ni bara, swaga ni bara, swaga ni bara, swaga ni bara. Sadini bara, sadini baba, sadini bara, sadini baba.
Madhe metoka Nyandarwa, dema kakama Kidaro. Sio brother ndo naitwa Kihara, sio najua mina ishi Kerwara. Tukicheza takata na panga, indo time sipendi madhara. Ukitaka utaniita monyama, ninapaka nitapika na nyanya. Anabaka nasema hapendi, mini mongo natembea na chombo. Wenye hongo wachomwe na moto, swe bano ndo ishi Bahama. Haina shida behave kama mama, haina shida behave kama mama.
Barbican, Barbican, Empress figure size H, ana swaga kavi H.
Swaga ni bara, swaga ni bara, swaga ni bara, swaga ni bara. Sadini bara, sadini baba, sadini bara, sadini baba.
De, delirwa, ne fafa, ha, haishage, ka hora, di kagwe.
Sadini baba, tunakam na rada, tunakam na madam. Tunadunda ka Gaddafi na Saddam. Sisi vilipuzi kangong na mabom. Sheveve na ting ting kakisheda na jaba. Rhyme na kamamka, ndugu na dada. Cheza boli, kampile kadanda. Ai, miaka na mikaka, miezi na mizizi. Siku na sikuku, saa mbili baka sasaba.
Barbican, Barbican, Empress figure size H, ana swaga kavi H.
Swaga ni bara, swaga ni bara, swaga ni bara, swaga ni bara. Sadini bara, sadini baba, sadini bara, sadini baba.